Jina lina nguvu, jina lina ponya, jina la Yesu jina.
Mwana
jina lina nguvu, jina lina ponya, jina la Yesu jina.
Kuna wale wanaamini manguvu zao, wanajua wako sawa. Wengine wanaamini mapesa zao, wanajua ndiyo dawa. Wengine ni ngumi, wengine ni fujo, na wale wa uganga. Wengine uvumi, wengine masomo, na wale wa ujanja. Lakini aai, na kwa mana jina, na kwa mana jina. Lakini aai, na kwa mana jina, na kwa mana jina. Jina la Yesu, la Yesu, hakuna shida isiki. Jina la Yesu, la Yesu, hakuna mlango alipiti. Jina la Yesu, la Yesu, hakuna ugonjwa isiki. Jina la Yesu, la Yesu, hakuna mlango alipiti. Siku jina mikuki na mapanga, I come in the name of Jesus. Siku jina ujuzi na ujanja, I come in the name of Jesus. The name of Jesus,
Jesus.
The name of Jesus,
Jesus.
The name of Jesus,
Jesus.
The name of Jesus,
Jesus.
Liseme ai, litaje ai, ni jambo gani hakuna. Liseme ai, litaje ai, ni jambo gani hakuna. Ya ai, ya ai, nami nilo jina. Ya ai, ya ai, nami nilo jina. Ni mangapi nimeona, mangapi nimepona, na yale nimesoma. Ni mangapi nimeona, mangapi nimepona, na yale nimesoma. Jina la Yesu, la Yesu, hakuna shida isiki. Jina la Yesu, la Yesu, hakuna mlango alipiti. Jina la Yesu, la Yesu, hakuna ugonjwa isiki. Jina la Yesu, la Yesu, hakuna mlango alipiti. Siku jina mikuki na mapanga, I come in the name of Jesus. Siku jina ujuzi na ujanja, I come in the name of Jesus. The name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus. Jina la ye, jina la ye, 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 ye. Jina la ye, jina la ye, 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 ye. Oh na 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 na. The name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus.